Tuvumirira enkola ey'ebikolwa eby'obukambwe eri abaana abakyali abato. Waliwo omwana gwe baatemyeko omutwe mu kitundu eky'ekinoni Town Council ekisangibwa Rampara. Omwana ono myaka mukaaga, omwana bamuyita Mujuche Kelvin, myaka mukaaga nga mutabani wa Rwomushana Edward yali agenda wa jjajjaawe n'asanga abazigu abaamuteeka ku kkubo ne balyoka bamutemako omutwe. Bino byabaddewo ku kyalo eky'ekinoni Town Council kya Mugasha Cell ekisangibwa mu Rampara, kyakola okunoonyereza okuzuula baani bakoze ekikolwa kino eky'entiisa.